In Africa, close to 60 million people use marijuana or cannabis sativa. It is projected that by 2030, 86 million people in Africa aged between 15 to 64 years will be using cannabis sativa.
The consignment valued at 20,000 bullets was seized in the Kiptagich area of Kurisoi South, Nakuru County.
Student has, or rather was nabbed with 37 rolls of bang by police officers on Wednesday.
It is a discovery that saw administration police officers ready their aim.
Every day in Kenya, such news continue to rock the airwaves. According to the National Authority Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, NACADA, marijuana is reported to be the most widely used narcotic drug. Over 200,000 people aged 15 to 65 years are currently using bang. Coastal and Nyanza region are leading with over 6,000 and 4,000 respectively, followed by Nairobi and Central region with 4,300 and 2,159 respectively. In Vihiga and Siaya County, youth between 18 to 35 years are smoking bang, mostly in the evening and in the bushes. A majority of youth smoking bang in both Siaya and Vihiga counties prefer sun-dried bang that is smoked, followed by those who prefer chewing marijuana seeds.
Lakini kwa sababu mimi natumia mpaka bangi, ndio maana imepatikana kwa shamba ile nalima. Inanipatia nguvu mwili yangu yote, kama ni processes zote, digestion nini, si unajua mmesoma pia nyinyi. Inazifanya, ina catalyze, zinaenda faster. Pia, kuthink in a special day. Kutumia, nilianza 2004, December. That was my first time to puff. Yeah. Najua mi nasema ukweli na si ati nini. Nasema ukweli ndio ni.
Following the increased abuse of marijuana and its negative effects to the society, NACADA is firmly opposed to efforts to legalize use of bang in the country. Wangoi Mshara is a psychologist.
Becoming socially accepted, then the use is becoming more and more. People are also in the West, some of the countries have been legalized, and we know how our young people ape people in the West, yeah? Like the celebrities or the musicians or the movie stars who are using it. So you find that is almost becoming normal. You know, using bangi has become normalized. When you start using marijuana when you are young, yeah, below 18, before 24, then chances of being addicted to it are 1 to 6 times higher than a person who starts using it in the when they are older.
John Karaoke, not his real name, is a peddler of marijuana. He says he acquired the skills from her mother.
Mother yami alikuwa pedi na nilikuwa chekitu ni base juu ilikuwa inatulisha. Alafu tena ile time madhe alikuwa anazishika, mimi nilikuwa namlolia. Saa venye nilitoka tu kafodh, ilibidi madhe amedrop hiyo era na mimi nimeichukulia one time teketeke. Unacheki Moyale Tanzania, that is the best grade wanadai huku hivi. Yeah, grade ni mingi manze, kaa loko kuna zake grade ka. Okay, zenye mimi zishapitia kwa hii mkono yangu, kuna grade ka 20 something za roko.
Kioko, not his real name, is John's frequent customer. He says he cannot undertake daily chores without taking bang.
Mi nikivuta, kama ni job naenda job, hiyo job naifanyaga systematically sana. Naifanya hiyo job naifanya fiti sana. Yaani venye kama sijavuta niende nifanye job sitaifanya. Kama venye sijavuta, lazima nivute ndo nifanye hiyo job fiti. Unaget? So lazima nikae nikivuta plus ninanipata.
John Makato was a bank consumer and now a preacher. He's opposed to efforts by some legislators and other organizations pushing for the legalization of bang.
Before nilikuwa katika hiyo life ya zamani, ile watu wanajua kabla upatane na Christ. Today nina serve as a minister of the gospel. Mimi ni pastor. Kwa maoni yangu mambo ya bangi, first mimi nasema hapana, isialalishwe hata kidogo, kwa sababu Unajua watu kimbilia vitu ni wale ambao wajajua madhara yake. Kama mimi leo niko hapa, hiyo ni kitu nilitumia na ni siku zile za zamani nikiwa primo. Na kuingia ndani nikiitumia, nilikuwa naambiwa mazee ukitumia hii kitu, wewe utakuwa tu unapata kila kitu tick tick. Na kuambia hiyo kitu iliwasend life yangu kabisa. Ikakuwa hata sasa.
One out of every 10 Kenyans are said to suffer from a common mental disorder. Most of these disorders are as a result of drug and alcohol abuse that have been associated with the increased cases of murder and suicide.
Sasa ameifanya kukua kama chakulea, kama chakula yake.
Alifika kwa grupu ndio mtoto naanza kuona anakuwa mbaya. Ukimwambia kwa nyumba akikunywa hiyo pombe, hiyo ni bangi, anakuwa mkali sana. Anatakana tupikane na yeye.
Sasa kwa jana kwake na pipi akakuwa mtu wa kufanya tu nini pituko ndani ya nyumba. Anachapa, anapika pipi yake.
Hii bangi imeleta shida. Sababu angekuwa mtu ambaye akunywi pombe wala hiyo bangi, angekuwa mtu mzuri na angekuwa amejenga boma lake.
As families struggle under the burden of increased cases of drug and alcohol abuse, the government has been urged to create more public awareness as well as ensure availability of affordable rehabilitation centers. Wainaina Kabaiko is a UDA nominated member of parliament.
Inchi inaitwa inchi sababu ya watu. Lakini tukiendelea namna hiyo bila kuangazia hii mambo yao, hatutakuwa na inchi miaka ingine 10. Serikali itenge kiwango cha pesa ya kusaidia maneno ya rehabilitation. Sababu rehabilitation sinawekwa na watu binafsi. Na watu binafsi hawawezi kutosheresha ile mahitaji iko ya watu ambayo wameumia. Hata hakuna mtu binafsi anaweza hii kazi sababu wenye wamekuna watu karibu milioni 1.
Reporting for Hubs Media Special Edition, my name is Diana Chelagat.